katikati, baby breaki gongo la mboto. Vaa kama star leo ni kupe mtoko. Nisogele uwaridi unukie mtoto. Mtanji umekata ni kupanulie soko. Uomoshi usiogope ni msokoto. Hapa wakai chawa wala viroboto. Bili zikienda juu watoto anaenda chini 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 chini. Bili zikienda juu watoto anaenda chini 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 chini. Ghetto. Mambo ya kutia huruma kwenye party. Nyonge na nyongo na haki ya party. Upo na mtoto mfukoni una bati. Watu wanaweka msingi wanapaua bati. Nasikia harufu ya kifo jichongeka bati. Run this baby gali gali. Me run this baby gali gali. Bili zikienda juu watoto wanaenda chini 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 chini. Bili zikienda juu watoto wanaenda chini 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 chini. Ghetto.
Chiki, 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 chiki.